femmes du Mali.
Ko buri hewde le kreduji leydi Mali ndi rewobe darani kabaru somoya ka wakkat jun o be do rewbe holtivide nangondi etiyallaji togu nguriji di beediki kala ko resa non dun timmi yalla dawrude di etiyallaji di won kuncani be hore jaguji cewdi mawdi latade sababu kebal buri fufu golloji gese jobotedi kala nyoloma tedena seda fuji di kebudan le nokuji yogaji leydi Mali
dire rewbe an ngada jagu cewdi na dun wobbe anandara nyama ande hiddi bale rewbe wattu joni min gala kalisi beedi en somayaji anatiidi deno min fi dabareji yogaji yalla mi den kuncana dum hore min kay mi do sottanno jinmere ngaji ka joni numa mun wela sanne kambar ti dala gure rewbe hewbe anangolla nyaloma yalla be ben jobbe e majjunni be be darono gure sukabe mabbe wobbe dun anangada
jaa
Toutes les femmes du Mali.
Tourusutun kawrutal jande e famu du kabaru cellal surbabe timmi nyande alkamsare sappo etati lewru out ngari hawrude hen hakke chapantaton yimbele pelle humanire ndena gure le commune ngaji kumbiya minamba kuri e maw be do ngarbe hawrude be bedanam famu du kabaru chanan kambe surbabe be e nyawuji lende hono sida e bamgol redugol yelaka suka belle kuy to sika sutun wattu gangaje fuddi fay boyali kewal de do kule keccede lati sababu rewbe hinno jaguji cewdi be holtivide dum do lato sababu kinno galleji mabbe buri fuf o do wattu dungo dum timminta yotere meden hande on jarama hedade jotali hertadi wonande rewbe daribe mafia e le commune megatan cercle kulukuru.